Nishike Bwana, misi anguke. Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.
Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.
Washikaji wananiita maskani ganja kuvuta kivipi watanipata tangoja paka tajuta. Zamani ilikuwa na data wadada wanapopita wokovu nimeshapata na Yesu namwakilisha. Vita duniani maisha safi mbinguni wala sipigani mimi naepigana manani. Simuogopi shetani Yesu ameneka mkononi leo nipo majaribuni kesho nitakuwa mbinguni. Wadada nanifuata wanakuja na chunia. Pesa nataka rusho siwezi pokea. Dhambi nisinge acha kama usingechagua. Ni wewe unanishika nami na kushikilia. Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.
Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.
Kile nachotaka unanipa nikisema. Kwa wakati wako vigili ulipa mapema. Waso wakukopa ni yako dunia nzima. Bula vote kukosa nipate kuwako daima. Nishike wewe tajiri usufirisika katiri. Pia anakili kiwa nawe atongusa. Iwe kwa homa kwa jali sogopi kufa. Najua ninapokwenda kwa nawe siwezi juta. Dada nanifata wanakuja na chunia. Pesa nataka rusho siwezi pokea. Dhambi nisinge acha kama usinge nchagua. Ni wewe unenishika nami na kushikilia. Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.
Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.
Nasema asante sana kuri wewe ndiye Bwana umeniokoa mimi kupitia Mungu mwana. Sitaona noma mambo haya kusema. Huwa nishikilia kwangu upokea sana. Kwenye uzushi na majungu simo kukote kwenye uwepo wa Mungu. Ni musenga lisu la langi umri wala kimo na mheshimu kila mtu nipo sosh no more.
Let me hear you sing.
1, 2, 3,
let's go.
Bariki,
amen.
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 Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.
Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.
Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.
Shika na kushika nani
shikilia.
Unanishika na kushika nani
shikilia.